Downloadani tikumvera nyimbo zapa mwamba pamlanguanga.com.
Yeah,
you are number one. Zona. Ulanga ndikambe. Azasiya basi wendi ndizakundana.
Nisaname ndimakukonda. Nisaname ndimakukonda. Usanama pidi ndiwe number one. Nisaname ndimakukonda. Nisaname ndimakukonda. Usanama pidi ndiwe number one. Nisaname ndimakukonda, usanama pidi ndiwe number one.
Unalitenga ndili empty, paliposa ndikutenga ngati empty. Sindingakusiye, ndimakukonda. Aba, iwe ndine mpaka kale geo.
Tuwe tusu music.
Ndima kukonda iwe piti. Wela aba, iwe ndine mpaka kale geo.
Nisaname ndima kukonda. Nisaname ndima kukonda. Usanama piti ndiwe number one. Nisaname ndima kukonda. Nisaname ndima kukonda. Nisaname ndimakukonda, usanama pidi ndiwe number one. Ulikose ndikutenga, ulikose tikafika, ulikose ndikutenga girl. Yati ulikose ndikutenga, ulikose tikafika, ulikose ndikutenga. Ndimakukonda iwe piti.
Nisaname ndimakukonda, usanama pidi ndiwe number one. Nisaname ndimakukonda, nisaname ndimakukonda, usanama pidi ndiwe number one. Nisaname ndimakukonda, nisaname ndimakukonda, usanama pidi ndiwe number one.
Dani tikumvera nyimbo zapa mwamba pamalawiwanga.com.